kumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga gishamikiye kuri muri Isanga muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Nongeye kuba ikaze kandi mbashimira ko mukomeje kuba benshi mu kurikira ikiganiro Agasaro Kaburaga, umugereka w'ikiganiro muri Isanga. Buri cyumweru dufatana urunana tugafata mu mugongo ababyeyi babuze abana babo ariko ntibacike intege, bagahora babashakisha. Hari abashakisha abavandimwe babo, hari abana nabo baba bashakisha ababyeyi. Nyuma y'ibiganiro bitatu twakoze bimaze kuvamo umusaruro ushimishije, aho twashoboye guhuza umubyeyi n'umwana we bari bamaze imyaka igera kuri 30 batandukanye. Twandikiye muri benshi, muraduhamagara mukoresha uburenganzira mufite kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika kugira ngo mushakishe abanyu. Mwaduhamagaye muri benshi, mwese tuzabatumikira nubwo bwose mudashobora kuzira rimwe mwese mu kiganiro. Iki kiganiro turagiharira mwebwe mushakisha abavandimwe banyu.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Abo duheraho turangisha n'abana 9 bakomoka ku babyeyi 4 bo mu Rwanda kandi bava indi imwe. Kuva mu mwaka w'1991 kugeza mu mwaka w'1994 kubera impamvu z'intambara n'imidugararo mu Rwanda, ababyeyi bamwe batangaga abana babo kugira ngo bazashobore kugira kivurira. Nahuye n'inkuru z'ababyeyi 4 batanze abana 10, umwe atanga ane, undi 3, undi atanga 2, uwa 4 atanga 1. Umwe muri abo bana yitabye Imana, ni ukuvuga ko hasigaye 9. Bari mu bihugu 2 by'Uburayi, Ubufaransa n'Ububiligi, bararangishwa n'umuvandimwe wabo Aida Nyanzira utuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kimisagara, akagari ka Kimisagara, umudugudu wa Gaseke.
Ndi kurangisha abavandimwe banje ni 3, ndimwe nabo kuri mama na papa. Dufite papa umwe na mama umwe. Ariko hari n'abandi bavandimwe banjye tuvye ndimwe kwa mama wacu. Bose hamwe rero abavandimwe ndi kurangisha ni 9.
Abavandimwe 9 urangisha bari hehe, bavuye mu Rwanda bate?
Bamwe baba mu Bufaransa, abandi baba mu Bubiligi. Iyo makuru twigeze kumenya, ariko kugeza ubu ngubu twayobewe andi makuru, kuko nigeze kuyamenya nyiri muri primaire mu mashuri abanza. Kugeza ubu ngubu nabuze amakuru yabo.
None se bageze mu Bubiligi bate, bavuye mu Rwanda bate?
Kubera igihugu cy'u Rwanda, amateka twari turimo cyangwa uko igihugu cyari kimeze, bagiye mu rwego n'umuntu wabajyanye, bagenda bamwe bagiye kwiga, ariko mu guhaguruka bahagurikiye mu kigo cy'Imasaka cy'imfubyi, yahabaga Orferina y'Imasaka.
Bahagurutse bagiye kwiga kandi bahagurukira muri Orferina se ubwo
y'Imasaka.
Niba uvuze ko bahagurukiye mu kigo cy'Imasaka cy'imfubyi, ndibaza niba bari imfubyi, kuko mukanya waruvuze yuko bavuye mu Rwanda bagiye kwiga, bahavuye ababyeyi babo babohereje, n'amasezerano bagiranye n'icyo kigo cy'Imasaka byagenze gute?
No kuvuga ngo muri abo bavandimwe banjye harimo umuvandimwe wari ufite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru yombi. Mu kumuvuza, bagiye kumuvuza aho bita Igatagara. Igatagara ubu ngubu ngira ngo ni mu karere ka Nyanza. Biza kuba ngombwa yuko rero umuntu wamuvuzaga abona amapareye bagomba kugira ngo bamusimbulize amaguru abashe guhagarara mu gihugu muri iyo myaka, ngo byari bihenze cyane. Abona umuterankunga yemera kujya kumuvuza cyangwa se no kumugurira ayo mapareye y'amaguru hanze. Yavuye mu gihugu yitwa Francine, ariko ubu yitwa France Denis.
Yitwa France Denis.
France Denis. yagezeyo kubera yuko yarashize bashaza be kandi mama wabo azi neza yuko uburyo arimo kubareramo abarera wenyine asaba ko bashaza be baza bakabana bakaniga aho hanze. Nyuma uko bagenda uko bageze hanze twe ntabwo twajyanye nabo ntabwo twabakurikiye ngo tumenye ngo batandukanye gute.
Abo basaza be bitwaga banda amazina yabo urayazi?
Basaza be umwe yitwaga Claude, undi yitwaga Philippe, undi akitwa Emmanuel.
Ubu ngubu bafite ayahe mazina?
Umwe yitwa Philippe Salomon. Claude nago izina ryiwe nago ibindi nago ndizi. Na Emmanuel nago izina rye ndizi.
Ibyo birahagije. Philippe Salomon naboneka n'abarumunabe bazaboneka. Abo ngabo n'ab'umubyeyi umwe.
Abo ngabo n'ab'umubyeyi witwa Itegekishaka Claire.
Ariho ari mu Rwanda?
Yego, ariho ari mu Rwanda.
Abandi bakurikiraho bafite ayahe mazina?
Abandi bakurikira umwe yitwa Antoine. Yari afite umubyeyi wamureraga witwaga Lebel Evelyn. Akagira na mushiki we witwa Agathe. Bakagira n'undi witwa Eleonore. Abo ngabo n'ab'umubyeyi umwe witwa Nyirakwisanga Fatima.
Ndumva ubafiteho amakuru menshi. Aho batuye mu Bubiligi urahazi?
Uwo nigeze kumenya amakuru ye. Abo nigeze kumenya kubera ko bageze hanze biruka ko banshije nge nari umwana muto cyane. Bari batuye umuhanda hari ahantu nawanditse ariko ubu nona ntago nahita ndibuka.
Uzahanyoherereza uzahambwira?
Yego, uzahaboherereza nta kibazo.
Ariko hari ibyo nkeneye gusobanukirwa neza. Evelyn
Karame
na Agatha na Eleonor.
Yego.
N'abantu batatu batandukanye.
Agathe na Eleonore na Antoine bava inda imwe ku mubyeyi umwe witwa Nyirakwisanga Fatima.
Antoine yitwa nde?
Antoine yitwa Antoine gutyo, ariko ava mu Rwanda yari afite izina ryitwa Mukeshimana. Yari azi ku izina rya Mukeshimana.
Okay. Naho Eleonore wo yitwaga nde?
Eleonore yitwa Agathe yitwaga Ingabire. Eleonore yitwaga Niragire.
Hanyuma ubwo hasigaye abandi babiri?
Hasigaye abandi batatu.
Abo batatu basigaye ubwo ninde nande?
Yitwa Simbi Etienne.
Simbi Etienne, oui.
Yego. Aniwe uwo mwana mama we yitwa Uwimana Juliet.
Uwimana Juliet.
Yego. Zuri ati. Yitwa Simbi Etienne umwana. Hanyuma abandi babiri basigaye umwe yitwa Olol. Undi akitwa Nerine. Nabo barerwaga n'uwo mubyeyi niwe banazi n'amazina kuko mama wabo na papa wabo bari barapfuye. Bari barapfuye bagiraga mukuru wabo witwaga Claudine basize akiriho ariko yitabye Imana.
Birumvikana kururiya wari ufite ubumuga wageze i Burayi akavuga ati nzane n'abarumuna banjye bashobore kubaho babige kubera ko nta mikoro asigaye inyuma ari mu rugo. Aba bandi bo basimbi na Aurore na Nerine bagiye bate? Hari ubumuga bari bafite?
Yego, abo bandi rero nabo bagiye kubera ko muri abo bana babiri aribo Nerine na Olol bo bari impfubyi zitagira ababyeyi bombi, papa wabo na mama wabo yari yarapfuye. Barerwa n'umwe muri abo babyeyi.
Hanyuma se
ni ukuvuga ngo barererwaga kwa nyina wabo ariko udafite ubushobozi
ahitamo kubaha ikigo cy'impfubyi cya Masaka?
Ari ukuntu mbere ya jenoside abana bajyaga bavandika nk'abana batishoboye kugira ngo babafashe noneho uko twita ubu inaha ngaha ubu mu gihugu compassion bakabashakira abaterankunga
abantu bafite impuhwe
noneho babaterankunga hakabuvuga ngo njyewe umwana wanjye ndamurira turi kumwe ariko ajya amenya amakuru y'iwabo twaje kuburana nyuma ya jenoside nibwo twaje kuburana kuko bakigerayo amafoto yabo ni nayo mpamvu twamenye n'ababarera n'amafoto yabo turayafite mpamvu twamenye n'amazina bagezeyo bahise bitwa n'ababyeyi bari babakiriye
niba bano bavandimwe bawe bakumva aho bari mu Bubiligi n'abandi bantu benshi bumva ijwi rya Amerika batuye mu Bubiligi bakumva gira icyubwira abavandimwe bawe unababwira impamvu uyu munsi wiyemeje kunyura ku ijwi rya Amerika kugira ngo ubagereho
murakoze cyane abavandimwe banjye niba munyumva aho muri mu Bubiligi no mu Bufaransa umuryango urabakumbuye wifuza kumenya amakuru yanyu wifuza kubabona ntago bagiye ku yindi mpamvu ahubwo ikibazo twari twahuye nacyo ababa bari iruhande rwabo nimba bataranamenye n'amakuru byatewe n'uko igihugu cyari kimeze kuva muri 90 kugera muri 94 twari mu bibazo bitoroshye
Aida Nyanzira
Karamene
ndagushimiye cyane nibutse ko uri mu karere ka Nyarugenge ukaba uri mu murenge wa Kimisagara kagari ka Kimisagara mudugudu wa Gasekero rangisha abavandimwe bagera ku 10 ndagerageza kubibuka ndahera kuri Simbi Etienne Aurore Neline Philippe Solomon Claude ndakwihanganisha we yitabye Imana Emmanuel Denis France Antoine, Evelyne, Agathe na Eleonore abumva bazi abo bana baje baturuka muri Rufurina ya Masaka bari mu Bubiligi abandi bari mu Faransa muza hamagare ijwi rya Amerika kugira ngo mutubwire ko babonye tubafuze n'umuryango wabo uri mu Rwanda Aida Nyanzira ndagushimiye cyane gira amahoro
Gira amahoro namwe nange ndabashimiye kuba mwanakiriye kandi niteguye ko muzampa ubufasha nkabura n'abavandimwe banjye
tuzakora ibishoboka
murakoze cyane
Agasaro Kaburaga
hano ku ijwi rya Amerika turacyakora ubushakashatsi kugira ngo tumenye neza niba bariya bana bose baravuye mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka hari ibigo byohereje abana benshi mu bihugu by'Uburayi na Canada icyo kunyundo ikiririma ikimasaka ikisake ikibyumba n'icyo kukabutare ndetse hari n'abanyuze igatagara bamwe muri abo bagendaga batangwa n'ababyeyi babo cyangwa se n'abandi mu miryango yabo ababyeyi babo bamaze kwitaba Imana muri paruwasi ya Kiruhura hahoze ari komini ya Rusatira hari umubyeyi Stratoni Ngenza Maguru watanze abana babiri bashekibe babiri batandukanye umwe muri bo arashakishwa na mubyara we Maître Charles Bugingo uri Kigali mu karere ka Gasabo umurenge wa sozi akagari kamunezero
ndarangisha umwana w'umukobwa wagiye ari muto witwa Rusia aho marume yaje kumutwara ahantu mu kigo cy'imfubyi usibye ko ntakibukaga neza ariko najya numva bambwira ngo niririma
uwo nyokorome wamujyanye ninde
yitwaga Ngeza Amaguru Straton
yaratuye mu kahe gace ku Rwanda
yaratuye mu bo aho ari muri prefecture ya Butare muri komine Rusatira
icyatumye amujyana akamuvana Rusatira akamujyana ibirima ni izihe mpamvu yamujyanye aho ngaho
impamvu yamujyanye ni uko mama w'umwana yari yitabye Imana yari amaze kwitaba Imana noneho mama aramufata aramurera ariko ko ntabwo yari kurera abana babiri noneho abyara undi mwana niyo mpamvu yahise uwo mwana bamutwaririmo.
Kubera iki atashoboraga kurera abana babiri? Ntabwo bisanzwe mu Kinyarwanda.
Bari impinja, bari kuba bameze nk'impanga, ntabwo byari gupfa koroha.
Ariko impanga iyo zivutse zirabirwa nazo?
Zirabirwa, ariko ntabwo bose nabimenya neza. Urumva njye nari nkiri mutoya, ntabwo namenya impamvu hagati ya marume wanjye na mama. Sinamenya uburyo babiganiriyemo, cyane cyane ko yaba ari marume ni umwana we, yaba ari na mama ni umwana we. Ntabwo rero namenya uburyo babiganiriye nk'umuryango.
Ni ukuvuga ko icyemezo cyo kumutanga kugira ngo arererwe mu wundi muryango cyafatiwe hamwe?
Babiganiriyeho.
Nta bandi bana bavaga inda imwe na Rusiya cyangwa se yari Ikinege?
Abandi bana Rusiya njyavaga inda imwe nabo, hari umwana umwe.
Uwo bava inda imwe abarizwa he magingo aya?
Uwo nguwo nigeze kujya i Burundi, ariko ubu nta makuru mfite.
Nta se yagiraga?
Se yarapfuye. Biruvuga ngo Rusiya yavutse ari we wenyine kwa mama we.
Mbese nta rindi zina Rusiya yagiraga?
Hashize imyaka myinshi yagiye arakara, ntabwo irindi naryibuka ko hashize imyaka myinshi. Numva jenoside yabaye yari umwana, iyo mama wenda aza kuba hari niwe wakabaye abizi, cyangwa wongeza amaguru. Nta irindi zina ntabwo ndizi.
Ariko se uretse kumbwira yuko ba mama wanyu bava inda imwe, uretse kumbwira ko uwo musaza Straton Ngenza amaguru wakomokaga i Rusatira ya Butare ko ari we wamutanze, ni ikihe kimenyetso kindi afite ku mubiri wambwira cyatuma nshobora kumumenya ndamutse mubonye?
Yari afite mu maso harehare n'imisaya yenda kujya imbere, n'umutwe wenda kuza imbere. Nicyo nibuka.
Uramutse umubonye wamumenya?
Nshobora kumumenya, birashoboka ko nshobora kumumenya.
Ariko se nkwibarize, ni iki cyatumye wumva ugomba gushakisha mu mubyara wawe nyuma y'iyi myaka yose mutandukanye?
Nyuma y'imyaka yose naragerageje, icyo gihe nari nkiri umunyeshuri, nari nkiri muto, ibitekerezo byari bitaraguka. Ikindi cyakwiye, nari nkiri umunyeshuri. Nyuma rero aho ndangirije segonde nibwo nagerageje gushakisha mbura amakuru, ko nagerageje kujya hirya no hino mu bigo by'abihaye Imana gushakisha, birananira. Naragerageje, n'ubu nari nkigerageza, ntabwo navuga ko nigeze ntuza gushakisha.
Hanyuma se mu muryango wawe nta bandi bana bavuyemo ngo bajye kurererwa mu bigo by'imfubyi?
Ni umwe wenyine, ni mushiki wanjye. Nawe sinzi nimba yarabaga mu kigo cy'imfubyi, kuko ntabwo nzi nimba yarabaga mu kigo cy'imfubyi cyangwa se ari muri famiye. Gusa nuko twaje kubonana, nza kwisanga ambwira ko nawe yari yarageze mu Bubiligi.
None se we mwatandukanye ryari? Yavuye iwanyu bigenze gute?
Bowe ni ukuvuga ko bamaze kwitaba Imana, marume yaje kumutwara uriya ngeze amaguru Straton. Yaje kumutwara rero, ntabwo sinaje kumenya aho yamutwaye. Nyuma rero nibwo naje kubona umwana aje gushakisha umuryango, turabonana, nza gusanga aba mu Bubiligi.
Ubwo uwo ni uwa kabiri. Uwo musaza Straton Ngenza amaguru yaratanze. None mbwira, uwo musaza Straton Ngenza amaguru yari afite ubuhe bucuti yabanaga gute n'abo bantu bashakiraga abana ababarera?
Wowe ni ukuvuga ngo Ngenza amaguru we yari umuntu usobanutse, ni umuntu wari warize, yari yarize mu iseminari. Yari yarize kera, yari umuntu usobanutse. Nicyo nkeka, ibindi ntabwo nigeze nganira nawe, cyane cyane ko ikigero nari ndimo n'icyo we yari arimo byari kugora ku buryo twagirana ibiganiro ngo njye kumubaza ibintu byinshi, cyane cyane ko ntari nzi ko ni azavuka n'ibibazo nyuma.
Ariko unyemerere nkubaza akantu gato. Mama wawe amaze kwitaba Imana, ko ari we wari usigaye mushiki wawe Ngenza amaguru amaze kumuha bamurera, wowe wabaye uwande, warerewe he?
Njyewe nagumbanye na papa.
none se nu kubera iki mushiki wawe we atagumanye na se
aho ngaho ntabwo ikibazo cye nshobora kukimenya ntabwo nakimenya aho ngaho umuryango warateranye iyo umuntu amaze kwitaba imana haba inama y'umuryango inama y'umuryango rero ntabwo icyo gihe nta n'impapuro zihari ngo menye iki inama y'umuryango yabyanzuyeho aho nta gisubizo gihagije naba mfite
ariko ubu warakuze ndetse ufite n'imyumvire yifututse wize amategeko ubu ngubunganira abantu mu mategeko mu manza icyo nshaka kumva ni gusobanukirwa ukuntu abakobwa iwanyu batangwaga kugira ngo bagikorerwe ahandi abahungu mukaguma mu rugo
ibyo ngibyo ni inama y'umuryango wateranye ubunanjye ntabwo nabona umuntu icyo kibazo nkibaza yo batarato n'abahari nakamubajije iyo papa bahari nawe nakamubajije kugeza ubu na bose bitabye imana ntabwo nakababaje icyo kibazo nanjye ko nabuze uwo nakibaza nanjye icyo kibazo
Maître Charles Bugingo ukomoka mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi akagari ka Musezero ukaba urangisha mu byara wawe Lucia ntandi zina na nubuzi uretse gusa kumenya ko ari Lucia kaba ari mu Bubiligi nitumubona tuzakubwira ndagushimiye cyane
murakoze namwe
Agasaro Kaburaga
mwabyumvise Maître Charles Bugingo afite mushiki we warerewe mu Bubiligi ijwi rya Amerika yavuganye nawe atuye muri Flandre igice kivuga ururimi rw'igifarama uwo Rusiya ashakisha nawe ijwi rya Amerika yavuganye nawe atuye mu gice kivuga igifaransa waloni abo bavandimwe bombi baba mu Bubiligi igihe twavuganaga nabo twasanze batari baziranye igihe nikigera bazamenyana yudafite amakuru y'umuvandimwe wagiye umureba imyaka ikikaragwireba ariko udahumbya agatima gahora kamushaka uba uri umuvandimwe nka Mukakamanzi Denise batandukanye n'umuvandimwe we bamaze hafi imyaka itatu mu buhungiro baravanywe mu byabo n'intambara bari mu nkambi yahitwa Rusine hafi ya Nyacyonga ya Kigali Mukakamanzi ubu abarizwa mu karere ka Gicumbi umurenge wa Byumba akagari ka Ngondore umudugudu wa Bukamba dore warangisha
ndarangisha musaza wanjye witwa Iyakaremye bamutwaye 92 twarahungiye ahantu Irusine mu ntambara
Irusine ni mu kahe gace ku Rwanda
muri Kigali
aho ngaho ni hehe ya Nyacyonga
hafi ya Nyacyonga aho ngaho twari mu nkambi muri Burundi
abamutwaye ni bande
abamutwaye ni abazungu icyo gihe baje baramujyana yabanaga na nyogokuru ubyara mama ariko noneho bamutwara nge ntabwo nari impari noneho mu 2000 bazanye ifoto ye mu Rwanda abakuru wa Rouge bayizanye bayishyikiriza uwitwa Marume musaza wa mama ubwo njyewe nari maze gushaka ndi umudamu ifoto bayiha Marume noneho ifoto bamaze kuyiha Marume ifoto barayinzaniye mu rugo Marume niwe wari warandeze nta kibazo twari dufitanye ifoto barayitwara none ifoto bamaze kuyitwara nyuma yaho nza kuvuga ntariko uwashakisha musaza wanjye uba hanze noneho naragiye ngiye kwa Marume ifoto nibatse Marume ifoto arayinyima Marume amaze kuyinyima nge nagerageje kunyura muri Croix Rouge maze kunyura muri Croix Rouge ikorera ibyumba narahageze basaba agafoto k'uwo mwana kuko bamujyana kubera ko njyewe ntari impari ngo menye n'abazungu bamutwaye abariho noneho ngerageje kureba Marume ngo ampa agafoto Marume agafoto arakanyima
uwo nyokorome atuye hehe
uwo Marume turaturanye atuye mu karere ka Gicumbi
none se amakuru wamenye ku buzima bwa musaza wawe n'icyatumye bamujyana n'ikihe kumwe kumwe mu nkambi
musaza wanjye uburyo bamutwaye yari yaravutse ari akarema afite uburema bwihariye kumaboko yombi yari afite intoki ebyiri zonyine. Niko Imana yari yaramuremye. Noneho abazungu baje kumusura mu kigo cy'imfubyi I Kigali bitewe n'uburema bwe baramwishimira. Baza kumusaba nyogokuru, nyogokuru aramutanga, ariko icyo gihe nyogokuru yari yaranyirukanye tutabana. Noneho umukuru wa ruje nabashije gutura ikibazo cyanjye ngo ankurikiranire ayo makuru, namuhaye umwirondoro ufatika wose arawutwara, amaze kuwutwara namurangiye no kwa marume. Amaze gutwara umwirondoro, uwo mukuru wa ruje nyuma naramuhamagaye ampisha amakuru.
Uvuze ko yari afite uburema ku maboko yombi, yari afite intoki ebyiri iburyo n'ibumoso.
Ni kuri buri kuboko hose yari afite intoki ebyiri, yari afite igikumwe n'urundi rutoki rukurikira gusa, no ku kandi kaboko niko yari ameze, ubwo zari intoki enye ku maboko yombi.
Igihe bamuvanaga kwa nyirakuru I Rusine ya Nyacyonga muri 1992, yari afite imyaka ingahe?
Yari afite imyaka 9, twahunze yiga mu wa mbere 9-1.
Mu mwaka wa 2000 abo bantu bagarutse mu Rwanda bafite ifoto ye bababwiraga ko aba mu kihe gihugu?
Ababwiye imiryango yo kwa marume, kuko nagerageje kuganira n'umugore wa marume wafashe iyo foto, ambwira ko bari abakuru wa ruje bazanye iyo foto ye, bamubwira yuko ari mu gihugu cya Canada. Noneho baramubwira ngo ni umunyeshuri yiga mu mashuri makuru, ngo ariko bazamuzana mu ndege ngo nibagera I Kigali bamuzane mu modoka ngo abasuhuze, ngo ariko ntabwo azarara kubera ko ari umunyeshuri.
Ibyo byarabaye, yigeze aza mu Rwanda?
Ntabwo yigeze aza, keretse ku gafoto basize.
Hari irindi zina rye uzi uretse iryo rya Yakaremye?
Bamwitaga Yakaremye gusa.
Yakaremye ushobora kuba ari mu gihugu cya Canada, niba wumva ijwi rya Amerika n'abandi bose bumva ijwi rya Amerika aho muri Canada mu mijyi yose itandukanye, waba azi Yakaremye. Yadufasha kumugeraho, arashakishwa na mushiki we Mukamanzi Denise utuye mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Byumba, mu mudugudu wa Bukamba mu cyahoze ari prefecture ya Byumba. Bakaba baratandukanye igihe bari mu nkambi ya Nyacyonga. Denise Mukamanzi, niba musaza wawe akumva, musuhuze, umubwire kandi n'icyo umushakira.
Yakaremye, niba unyumva ndagusuhuza. Yakaremye, ndagukunda, ndi mushiki wawe. Niba unyumva ku ijwi rya Amerika, ndi mushiki wawe witwaga Ntawiha, witwa Mukakamanzi Denise. Twaburaniye ahantu bita Rusine, ndakumenyesha yuko ntihari ndi mushiki wawe. Niba unyumva Yakaremye, ndacyahari, ngize amahirwe yo kukubona ukaza mu Rwanda tukavugana. Ndacyahari, narashatse, narungutse, mfite umuryango w'abana 7. Uje mu Rwanda rwose nkakubona, nkagira amahirwe yo kukubona, tukabonana, tukaganira. Ndacyari mushiki wawe, ndahari.
Denise, urakoze gusuhuza musaza wawe, niba kumva ubwo azifashisha ijwi rya Amerika kugira ngo akugereho. Urakoze, nkwifurije amahoro menshi.
Namwe murakoze cyane.
Abumva ijwi rya Amerika bari muri Canada ni benshi mu mijyi itandukanye: Quebec, Montreal, Vancouver, Chicoutimi, cette île na Laval. Aho muri hose uwabazi Yakaremye, waba yaramubonye amugezeho intashyo y'umuvandimwe we rukumbi usigaye, uwo ni Mukakamanzi Denise. Na se wabo aracyariho, yitwa Martin Bendantunguka.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
kuva mu ntangiriro z'iki kiganiro Agasaro ka Buraga gishamikiye kuri muri Sanga mwumvisemo ishyirahamwe Les Érythrines ryafashaga abana bavukanye ubumuga cyane cyane ku gihimba cyo hejuru kubera ko abamugaye amaguru kenshi bafashwaga na Gatagara Homme de la Vierge des Pauvres ariko iyo bitashobokaga boherezwaga mu bihugu by'i Burayi n'ahandi bwota amasimbi kugira ngo bafashwe bagire ubuzima bwiza nk'ubw'abandi bana Adera mureka tete numwe muri bo arashakishwa na musaza we wo kwa nyina wabo Théogène Mukunzi ubarizwa mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima mu mujyi wa Kigali
Narangisha umwana w'umukobwa witwa Mureka Tete Adera
Mureka Tete Adera mupfaniki mwatandukanye ryari
Mureka Tete Adera ni mushiki wanjye wo kwa mama wacu kaba twaratandukanye mbere ya jenoside nshera sinibuka umwaka twari tukiri batoya akaba yarajyanywe n'abazungu bari bagiye kumufasha kuko yari yavukanye ubumuga bwo kutagira amaguru yombi aba nifuza ko aramutse abaye abonetse yatuvugisha cyane ko na mama we akiriho ashaka kumenya umwana we yaba ari amahoro kandi ariho
abazungu bamujyanye bamuvanye he
bamukuye igatagara aho twari dutuye ari ikigo cy'abamugaye cy'agatagara
icyo kigo cy'abamugaye bagatagara ni cyo mwamujyanyemo yahageze ate n'indi wamugejejeyo
icyo kigo cy'agatagara twari tuhaturiye akaba ariho hari iwabo wa mama na n'uwo mama wacu avukiye cyane ko hari icyo kigo cy'abamugaye kugira ngo afashirizweyo aza kugira amahirwe yo kubonana n'abo bazungu baramujyana nyine kugira ngo babashe kumufasha
ugenekereje ubwo ni nka ryari
ngenekereje ishobora kuba ari muri za nka 1997
kuva icyo gihe hari ubundi mwigeze mugerageza kumushakisha
kuva icyo gihe nta kindi gihe twigeze tugerageza kumushakisha keretse umubyeyi w'umubyara ariko ntabwo yigeze amenya neza ngo yabaza nde nanjye kugira ngo menye uburyo aho nahera mbaza hari umuvandimwe inshuti yanjye wampamagaye ambwira ko yumvise voix d'Amérique hari abantu bifuza kumenya ababyeyi babo niba baba bakiriho kandi bahari ni muri urwo rwego nanjye naciyemo nshakisha
niba Mureka Tete Adera akumva ni iki wumva ushaka kumubwira n'ubuhe butumwa wumva umufitiye
kubanza kumumenyesha ko mama we agihari kandi ashaka kumumenya ko n'umwana we ari muzima kandi ariho yifuza no kumuvugisha ubundi butumwa namuha hari basaza be yaba jyewe yaba n'undi umwe bita aracyariho tukaba twifuza kumenya ko yaba ariho tukanamuvugisha tunamenye aho aherereye byarushaho kudufasha
urakoze Théogène Mukunzi nibutse ko utuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima mu mujyi wa Kigali ukabushakisha Mureka Tete Adede ni mushiki wawe kwa data wanyu akaba yarajyanywe mu Bubiligi avanywe igatagara gira amahoro
murakoze cyane namwe mugira amahoro y'Imana
maze kubona ubutumwa bwa Théogène Mukunzi numvise nkeneye ibindi bisobanuro kugira ngo menye neza ha umwana nasabye kuvugana na nyina umubyara n'abagize makurata utuye mu karere ka Ruhango mu kagari ka Kavumu naramubonye mbanza kumubaza niba koko umwana ushakishwa Adera Mureka Tete aruwe
Mureka Tete ni umukobwa wa
Mureka Tete agenda wamuhaye nde
namuhaye umuzungu witwa Serise.
Witwa Serise?
Joriji.
Joriji. Wamumuhaye gute bigenze gute?
Yarafite ubumuga. Yajyaga aza mu kigo cy'Igatagara yari aziranye na musaza wanjye cyane ubwo umwana yaramugaye aza kunyumvisha uburyo yamujyana akaziga mu Bubiligi aza kumbwira uburyo yafasha akazamushakira udukareye noneho rero tubyumvikanaho arambwira ati nta kibazo uzajya ugira nzajya nkugezaho amafoto y'umwana namara kumenya ko muvugana nzajya muguha muvugane ubwo rero aramujyana ndamuherekeza amugeza i Kigali ngo baburira indege baragenda nyuma yabwo yaje hashize umwaka yaje kunyohereza amafoto ye y'umwana yaramugejejeyo baramuhaye udupareye
umwana agenda
afite agakoni mu ntoki gatoya ahagaze rwose agenda kuko yari afite amaguru niko yavutse ariko ubwo rero ntaribaye rero ubwo udufoto naratubuze turiruka inyuma y'intambara nibwo umuzungu ngo yaje kugaruka asanga ntiturava muri za Burende ahita asubira i Buraya ubwo naje kugumya ndakurikirana bambwira ko uwo muzungu yapfuye hari umudamu wabakoraga mu kigo cya Gatagara naje kubona inomero ze yaje guhunga nawe arahunga i Buraya bari baziranye
uwo mudamu yitwaga nde
uwo mudamu yitwaga Aimable Aimable nza kumuhamagara arareka tete yiganye n'abana ba Seresi ati hanyuma Seresi yahatiri aza kubona abandi bakaresponda ati ubwo rero nyine yabonye abo bazungu barakomeye sinapfa kubinjiramo ni ukubanza kwitonda ati nibo bamusigaranye Seresi amaze gupfa agumya ambwira nyine nkajya mpora muhamagara wandebeye ko uzamubona ukambwira ubwo mbonye nandiwe naje ku Gisigari njya kuri ambasade ngeze kuri ambasade kuko ariho twakiye n'umuzungu ajya kugenda ngo bashakire nomero z'uwo muzungu bambeye impapuro zabo zizagihereho nkomeza kubaririza bambwira ko ibintu byanyanyagiritse mbese umuntu nahasanze aranyakira yambwira ati nashakishije ntabwo ndimo kubibona ibintu byaranyanyagiritse none uzakomeza uze arahande yanyohereje agapapuro naba ngafite ngo naho nzagende mbaze bashobora kumfasha kuri minisiteri ngo rero iyo minisiteri ngo niho nayo ndimo nshakisha agatike ngo nzajye kuri iyo minisiteri ntungiriye neza mwamfasha rwose nkabona umwana wanjye
tuzagufasha uko dushoboye uwo Marie Aimable uvuga namutumiye hano mu biganiro kandi araza agatanga amakuru uko ayafite ku bana bamunyuzeho ndumva azagufasha kubera ko niba yarakubwiye ko azaha umwana ari kandi n'ubu ngubu arakumva ku ijwi ry'Amerika ndumva nta kabuza azagufasha
mwamfasha rwose mwangirira neza mukamfasha kuko ntabwo ayoberanye cyane kuko ntagira amaguru yombi ni nako yavutse
amakuru utanze yerekana yuko yakuriye kwa George Celis harazwi ubwo tuzababaza yitabye Imana koko ari ku mugore we ariho niba yaramureze azamumenya kandi rero nkuko nabikubwiraga wizere kubera ko na Marie Aimable umurerwa wakoraga i Gatagara mwavuganye nawe ariho ari mu Bubiligi ndumva bo bose bazagufasha
mwamungiriye neza rwose narakomeje mpamagara mwamungiriye neza
urakoze cyane kuba wizeye ijwi rya Amerika ugira amahoro
tuzongere tuvugane murakoze cyane
agasaro kaburaga
twabiganiriyeho abana batandukana n'ababyeyi babo cyangwa se n'imiryango yabo muri rusange ahanini batatanwa n'intambara cyangwa se ibiza bihitana bamwe abandi bagakwira imishwaro inkuru ikurikiye yabayeho mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'1994 aho abana babiri basigaye ari imfubyi bangara mu nkambi ibyumba wari mukuru yari afite imyaka imyaka itandatu yari kumwe na karumunake k'imyaka ibiri kubera inzara n'ubwoba kararira kabura gihoza mukuru wako abonye imodoka ya CICR umuryango mpuzamahanga utabara imbabare itambutse abasaba kugatwara niko byagenze kuva icyo gihe kugeza ubu ntawe uzi aho aherereye ikizwi nuko ari mu gihugu kimwe cy'Uburayi mubyara we Joy ibere hutuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya kagari ka Kagugu mudugudu wa Kadobogo yavutse nyuma ya genocide yamenye inkuru yiyemeza kumushakisha
ndarisha tuyisenge nyandwe twamuze mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yatanzwe na mukuru we rwose ni babyara banjye mukuru we yitwa Rutagengwa Emmanuel yamutanze muri CICR
yamutanze kubera izihe mpamvu
bari bonyine kandi bari abana yabuze abamukuriye cyangwa se abamufasha yari ariho ararira cyane nyine abona ari wenyine abona nta kundi kuntu yabigenza aramutanga
amuha abagira neza
yamutanze kugira ngo amumufashe
aza amazina yabo
yaratubwiye ngo bitwa CICR ngo ni mu mushinga ngo yitwaga CICR
ni CICR
ngo ni bwo bafataga abana
ni ukuvuga umuryango mpuzamahanga utabara imbabare icyo gihe amutanga bari hehe mu yihe komini ya kera
ni ibyumba ntago nona nahita amenya ngo hari muri komini yitwaga gute ariko ni ibyumba ariko hahoze inkambi ya byumba
Rutagengwa Emmanuel we aba hehe
aba muri Kigali
kubera iki atariwe wahamagaye ijwi ry'Amerika ngo arangishe uwo murumuna we akaba ari wowe mubyara we uhamagara kandi bigaragara ko icyo gihe wari utaranavuka
ni ukuvuga ngo nawe nkurikije ukuntu ameze byaramuhaga bimaze iminsi bisa nk'imuhangayikishije gusa twari gusa nk'ababigiyeho inama turicara tukora mu kiganiro gusa ntabwo nanone twicaye mbona nk'ubone hano kuri telefone bitewe n'impamvu z'akazi ke musaba uburenganzira niba nkavuga nti se narangisha mubyara wanjye nkariba tukariba niba twafatira na wenda abaye akihari cyangwa badahari niba umuntu yazamubona cyangwa badahari nabwo umuntu akabimenya ko ntawe uhari nawe ibyo byaje kurangira arambwira ati nta kibazo wamfashije nanjye nasaga nk'aho mbirimo ni ukuvuga ngo twabiganiyeho turi batatu njye nawe na mama
Joy ibereho uwo muvandimwe wawe tuyisenge nyandwi tuzagufasha kumushaka urakoze cyane kwizera ijwi ry'Amerika
murakoze cyane
nagerageje kuvugana na Rutagengwa wa Mutanze Rutagengwa akorera cyane mu karere k'Uburasirazuba ariko ntibirashoboka ko tubasha kuvugana ikindi kintu cyakunze gutandukanya abana n'ababyeyi babo ni imyumvire n'imigenzereze idahwitse aho abazungu babyaranaga n'abanyarwanda kazi abana bakabohereza kujya kurirwa i Burayi bakabambura nyina ibyo byarabaye mu gihe cya gikoronize ariko na nyuma byarakomeje biraba hagira uwibeta akabyara aho atagomba umwana bakamunyuza muri urusori na kitwa imfubyi kurira indege agahabwa umuryango agakura azi ko atagira nyina cyangwa se akabwirwa ko yamutaye ibi ndabibabwira kuko birasa n'iby'umwana wavuye iwabo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'itandatu afite imyaka ibiri ararangishwa na nyirasenge Uwera Solange utuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima kagari ka Tetero umudugudu w'Inkingi
ndarangisha umwana wagiye mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu yitaga Manofred ari mama w'umutanze witwaga Muhimakazi Francoise mama waracyariho ni umumama ukuze uwo mwana yagiye agiye mu gihugu cy'Ububiligi ari mama we umutanze amuhaye umumama wakoraga igisenyi muri oruferina yabaga ku Nyundo yari umumansera uwo mumansera yitwaga Rita niwe wari muri iyo oruferina uwo mwana agenda agiye gushyikirizwa umuryango wavariyemo mu Bubiligi. Yari umwana w'umuhungu yagiye ari gato, birabyumva ko mama we nta bushobozi yari afite bwo kumurira. Abo bari bagiye kumurira bari mba nabita abaterankunga sinzi, gusa mama we yaramusinyiye agenda abifashwamo na musaza we witwa Dawizimana Emmanuel. Barabishimira, umwana aragenda. Uwaje uwamujyanye ku kibuga cy'indege yari umumama witwaga Jobeli. Niwe wamujyanye ku kibuga cy'indege. Ariko abo bana ntabwo yagiye wenyine, hari n'abandi bana bajyanye. Bagiye bashyikirizwa mu yindi miryango. Ageze mu Bubiligi, bohereje mama we amafoto uwo muryango wavariyemo. Niho umwana bamwakiriye, naho yagombaga kuba. Yoherejwe amafoto mama we y'uko umwana yagezeyo neza nta kibazo. Jenoside imaze kuba, ntabwo yongeye kumenya amateka y'umwana we kugeza na n'iminsi isaha. Ntabwo azi ngo umwana ariho cyangwa ntariho, byahise bihagarara.
Hari inyandiko ndashaka kuvuga, hari nk'utubaruwa, uretse utwo dufoto, hari utubaruwa bigeze bandikiranye na w'umwana ku buryo wasoma ukavuga uti dore uyu muryango wavariyemo aho utuye?
Bohereje amafoto. Ayo mafoto hariho umwana ahetse Marete, hariho n'izina bamujingiriye. Ubwo rero iyo foto hari umumama waje avuga ngo agiye kumumushakira, mama we arayimuha.
Izina bamuhinduriye ni irihe? Bamwise nde?
Mama we byaramunaniye kubivuga, arakuze arashaje. Gusa ngo yaragenekerezaga ngo akumva ngo ni ngo nka Katrini. Ntabwo ni ukugenekereza, ntabwo ngo arinzi neza.
Ashobora kurisoma, hari aho ryanditse iryo zina?
Naho umva yamuhaye ifoto na adrese, gusa ngo aho azi ngo bayimwakiriye ngo bavuga ururimi rw'uruforomo.
Bavuga igifarama nimba ni mu Bubiligi?
Igifarama. Yambwiye gutyo nyine ngo ni uruforoma. Urumva arakuze, mbifata gutyo.
Ndimo ndagerageza kureba ishusho ye kugira ngo ndebe uko asa, ndishyira mu mwanya w'abumva ijwi ry'Amerika bazadufasha kumumenya aho bazamubona. Tubwire icyatuma tumumenya, yari igikara, yari inzobe, yarateye ate? Ndavuga akiri umwana.
Akiri umwana yari afite uruhu rw'abazungu, kuko papa we yari umuzungu, mama we ari umwirabura. Bivuge ngo yari umumetisi. Yari afite imisatsi y'abazungu, uruhina rwe rwari urw'abazungu. Yari umwana ufite nk'imyaka itatu nuko yasaga.
Niba Manfred akumva, ntabwo mpamya ko avuga Ikinyarwanda, ariko buryo rurimi nta mupaka rugira, cyane cyane yari ururimi ruvuga urukundo. Niba akumva, mubwire icyo wifuza kumubwira kikuri ku mutima cyatumye uhaguruka ugashaka kumushakisha.
Emmanuel igose, Manfred niba yumva aho uri hose, impamvu turi kugushakisha ni uko tugukunda, turagukeneye, uze tube umuryango wuzuye. Turagukunda kandi cyane, aho uri hose uze uturebe rwose. Manfred rwose ikintu gituma tugushakisha cyane, mama wawe aragukumbuye kandi cyane cyane. Hari udufoto afite duhari yasize twasigaye, aratureba akarira, afite intimba nyinshi cyane ko yakunze. aragukumbuye aragukeneye bizarakuze arakuze rwose ntabwo agomba gufata kubonye ahuri hose mama wawe aragukumbuye kandi cyane cyane
Solange uwera nibutse yuko utuye mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu kagari ka Tetero mudugudu w'inkingi I Kigali ukabushakisha nyokorome witwa Manufredi ushobora kuba ari mu Bibiligi ndagushimiye cyane kandi nkwifurije amahoro arambye
Agasaro kaburaga
kugira ngo dusobanukirwe uko abana batandukanye niwabo mu bihe by'intambara bashakishwa bagahabwa kivurira nitabaje perpetu muramutse n'umunyarwanda kazi wize iby'imyumvire y'abantu n'abana akaba yarakoze muri programme yo gushakisha abana no guhuza imiryango programme y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF atuye mu mujyi wa Laval muri Canada aratangira atubwira uko iyo programme ya UNICEF yakoraga
iyo programme yo gushakisha ababyeyi b'abana cyane cyane ndetse nyine no kubahuza uko yakorwaga rero nuko ndetse mu guhunga abana batandukana n'ababyeyi babo kubera impamvu nyinshi ni ukuvuga ngo kubera ikivunge kiba kiraho byonyine birahagije kugira ngo abana batandukane n'ababyeyi babo kubera ko ikindi bashobora guca inzira nyinshi inzira zitandukanye noneho bamara gutandukana nyine icyo gihe niba umwacirinzi rimwe kubera nyine ikivuye cy'abantu bakaba baratandukanye birarangiye akaba rero n'ababyeyi babaga ari n'umubyeyi none ushobora kwitaba Imana akaba yari afite umwana uwo mwana akamusiga uwo mwana nawe akongera agakurikira ikivunge akagenda atyo noneho hakaza kuboneka abana benshi cyane haba mu nkambi habaga hari abana bageze ku 1000 bavuga ko bashobora kuba ari 1500 baburiwe ababyeyi noneho rero icyo UNICEF yakoraga ni ukuvuga ngo ni ukubabumbira hamwe mu bigo byitwaga ibigo by'abana baburiwe ababyeyi
none se hakorwaga iki kugira ngo abo bana batazimira bamenyekane
ikintu rero cyari ngombwa cyane ni uko abo bana bagombaga guhita babafata amafoto muri ako kanya ababafataga amafoto rero ni ishami rya Croix Rouge Croix Rouge ni ishinzwe gufata amafoto y'abana mu nkambi zose aho ziba kugira ngo bafate ishusho ry'umwana bazashobore kumenya yo gushobora kandi yo kuzimira ubwo rero ni uko byagendaga twaheraga kuri ayo mafoto ariko n'abana nyine tubazi tuzi aho bari ayo mashusho akaba amanitswe hamwe uwabuze umwana wese akaba yahanyura akavuga ati uriya mwana ndabona ari uwanjye
ntamwe muri iyo porogaramu abo bana mwarabashakaga mukababona mukabahuza kuko n'ababyeyi
muri icyo gihe twarabashakaga koko tugabahuza n'ababyeyi kuko nyine urumva byari bikiri bishyashya ni muri za 94 nyine na 5 n'igice cya 96 iyo nyine nahakoze inkambi zitazaterwa ubwo rero habonekaga ababyeyi rwose nyabo rwose iki gihe cyabaga kuri twebwe ari umunsi mukuru ni ikintu giteye mbese amarangamutima menshi cyane nuko twashoboraga kubona ababyeyi nyabo twagiye tubona ka zibahuza ariko twashoboraga no kutabona noneho umubyeyi nyawe ariko tukabona umubyeyi wo mu muryango cyangwa umuntu wo mu muryango noneho aho kugira ngo umwana agume aho ngaho mu kigo kimeze nk'icy'impfubyi akajya nyine swat agasanga nyine uwo mubyeyi we yabaga yamubonye cyangwa se nyine agasanga uwo nka nyirasenge cyangwa undi saha twarabobonye rwose muri abo 1500 twabonaga ko 1025 zageze aho bikabona ababyeyi ariko hari abandi benshi udashobora kuzigera ubonera n'ababyeyi nyine niho bitewe n'agahinda ese umwana w'imyaka 2 ntushobora iyamaze umwaka ibiri ntushobora kuzamenya uwo mwana ari uwandi uwo mwana ntashobora kukubwira izina rye uwo mwana ntazi se na nyine ntazi aho aturuka hari abadashobora kuzabona ababyeyi
niyo mpamvu nakwitabaje kubera yuko muri icyo gihe kintambara n'ubwicanyi bwariho mu Rwanda hari ababyeyi bamwe bapfuye abana bagasigara utwana tugahungana n'utundi ku buryo hari abana bamwe bapfushije ababyeyi mu Rwanda ariko bari hanze baburiwe irengero abo bana bo bazahura n'ababyeyi bate nkamwe mwakoze muri ibyo bigo bibashakisha bibabungabunga abo bana bo bamenya gute ababyeyi babo basubira gute mu Rwanda bizagenda gute
aho ngaho icyo nagusubiza nuko kuwaruje n'icyo kindi ngo gishobora guhuza abantu uko abantu bose bitabiriye bakajya muri kuwaruje wabuze umwana akajya nawe muri kuwaruje kubivuga icyo gihe bakarukunwa mubaza nuko nyine nako twabikoraga bamubaza yamuburiye he yamubuze ikiyegiye yanganaga iki abo bari baturanye n'ibande kiriza yajyagaho ni ikihe kugira ngo bashakishe ikintu cyose cyashobora kumuhuza n'uwo mwana uwo mwana nawe umwana wese wese ubwo barakuze bose batwumvise kuri iyi radiyo bajya nyine nabo kuri kuwaruje aho bari hose bakajya kuri kuwaruje bakavuga bati turashaka ababyeyi wacu cyangwa turashaka abo twaba tuzindi imwe dore abo twibuka cyangwa icyo twibuka ntabwo ari ukuvuga ngo nabo ukagusaba ababyeyi bawe ushobora no kuba wabibagiwe ariko ukaba wibuka ko wigaga ku ishuri ryitwa gutya wiganaga n'umwana witwa gutya wakoraga iki uvuye ku ishuri ndetse icyo ushobora kumenya cyose cyerekeye ku buzima bwawe ukakivuga icyo gihe uba ufite amahirwe ko undi nawe uwo mubyeyi wawe nawe nagushakisha cyangwa umufite icyo mupfana nagushakisha mushobora kuzahuza ibyo bibaranga ukabihuza ugasanga ko abo bantu koko aribo
ariko nk'uko wabivugaga aramutse yarahunze ari umwana muto ufite nk'imyaka ibiri ubwenge buba butarabicyangwe abataratobora ngo avuge ku buryo bishobora koko kugorana kugira ngo ashobore kuvuga uwo ari we kubera ko ntabwo ababizi
ni ikibazo gikomeye abana twaranaga nabo nanjye ubwanjye nyine ni ibintu byaduteye agahinda rwose ubuzima bwacu bwose kuko twabonye abana bari bafite hari amashusho yewe ndi mu nkambi hari n'impinja zabaga zimaze kuvuka nyina akitaga umwana imana cyangwa akabura bagatandukana mu kivunge rwose ibyo ni ibintu byabagaho noneho ubwo mwana akajya mu kantu ka wosina bakamwambika hari n'abari bacyambaye utu bracelet utu dukomo twanditseho izina ry'umwana numva rero uwo nguwo ntabwo ateze nyine birababaje cyane niyo mpamvu ibintu by'intambara ni ibintu abantu bagomba gutekereza ko bisiga ububabare bukomeye cyane ntabwo ari abapfa gusa ariko hari n'ubundi bubabare bushingiye ku ngaruka z'intambara no kugira ihungabana ubuzima bwose abo ni benshi umwana w'imyaka ibiri yamaze umwaka umwe akaba afite itatu nawe urabona umwaka ni umwaka ibiri umwana muto ari ko yamaze imyaka itatu imyaka ine umwana wirukanka ukina umupira ubwo rero umwana w'imyaka ine ntaho aba agihuriye n'umwana w'imyaka ibiri kandi ntaho azi wari wa benshi hari abo bagiye bahimba amazina bagiye babita andi mazina none se urumva niba bamusize irindi zina rero kugira ngo noneho azamenye irye birabije ariko jyewe nabonye abana ku buryo bazabiteye rwose n'agahinda kuko nk'umwana w'imyaka itanu akavuga ati ariko ntabwo ari ukunyitwaga jyewe nabonye abana bambwiye bati ntabwo ari uku twitwaga ntese witwaga andi ati ntabwo ndizi izina ryanjye narabyibagiwe ukumva nyine birababaje narabyibagiwe atari ko si ukunyitwaga banyishyira indi zina
Perpetu muramutse ndagushimiye cyane kandi tuzakomeza tukwitabaze udufashe gushaka agasaro kaburaga
nanjye nzashimisha kandi urakoze kandi no gukora icyo kiganiro no kugerageza gufasha abantu kubona abo bavukana cyangwa mu muryango urakoze
aha niho dusoreje ikiganiro Agasaro Kaburaga. Mu kiganiro gitaha tuzabagezaho amakuru tuzaba dufite kuri Lucy Ingabire bari barahimbye madame akaba ashakishwa na musaza we Thierry Hitimana uri Nyabisindu mu Rwanda, barerewe mu bigo by'impfubyi bitandukanye. Thierry Hitimana yamwandikiye ibaruwa y'urukundo ruhebuje. Mukomeze muduha amakuru, mukomeze mudusange, mudufashe gushaka Agasaro Kaburaga kugira ngo urunigi mu rutamirize muberwe mwishime. Naho ubutaha mugira amahoro, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Abavandimwe banjye ni batatu, ndetse nabo kuri mama na papa.
Ndarangisha umwana w'umukobwa witwa Murekatete Adela.
Ndarangisha musaza wanjye witwa Iyakaremye
Emmanuel Rwose Manu Fred. Impamvu turi kugushakisha ni uko tugukunda, turagukeneye, mbese tube umuryango wuzuye.